mwaramutse neza dususuruke ibiganiro byose dususuruke ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki naho ohereza numero yawe ya telefoni kuri Facebook VOA Radio Yacu cyangwa kuri email radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara ususurutse abukunda.
Yewe nifa bayibageze ni munaru cyane komine bukemba ku mutumba wa Kabanga. Nashaka gutasha ndano wanje n'abana banje batanu. Nabo tukora nabo tugume bose zakwirigara abakiriya banje bashorera cyane cyane uwitwa Edukieri na koco ekipe Kabanga FC Tasha bose wanje ari ku muhafu Natasha nabo dusengana hamwe ku bisengero Natasha nababayi ni kumuha muhira bose nkaba nayicuje akaririmbo kavuga ngo gushaka kugira ubwiza ngo ndahishubere yari imwe n'umunyarwanda murakoze.
Uwo munyarwanda yitwa nde?
Asinga Mugizina.
Yewe uyu munyarwanda ni Mbonyi Israel kandi indirimbo uri kuvuga ni nzi ibyo nibwira.
Mama,
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Email radio yacu @gmail.com. Ndayisenga Eliezer aje ubwa kabiri muri iki kiganiro cya nyuma cy'umwaka w'ibihumbi 2018. Yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati Aditop ya Medi ishimishe papa nta muryango Jean Bosco na mama Kandama Damaris bari ikibazi mu kirundo ibwambarangwe mu Burundi. Abakunzi banje bose singira nkabo Pascal ari muri Senegal, Madiba na Jerome Sengiyumva murakoze. Ndayisenga we na urakoze.
Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Find in Mombasa. Find in Mombasa. To touch it, you got it on my own. When you turn around, when you turn me on, girl. Don't you hurt too much? Move it when you're done. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. I could drop it, I on the floor. You got it on my own. When you turn around, when you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Twohereze nimero yawe tuzaguhamagara rwose maze utashe inshuti n'abagenzi.
Nitwa Ndacyayisaba Eric. Nkaba ndi mu ntara y'Amahinga muri Komini Gikanya muri Fatura. Nashaka gusuhuza mwese kuri mama wanjye witwa Sango Idafaroza. Nakuru kitwa ko nashemetse wanjye witwa ngo ikaba aroisi asanzwe abaho bitwa ku Muranwa nonga nkasuhuka nabo basanzwe bakinyana ku rusengero rwa Pendigotano ituranye mama wanjye abo bitewe no gusinya abantu abatanzi hamwe ndakwakira na bene wacu harimo aho bitwa nyasanga yitwa asanzwe yita kuri Pendigotera nonga nkasuhuka nanda ito mwenyeshe bisanzwe kujya kuri hamwe kuri Pendigotera ya Mishe Ipanga nkasuhuka nabo bako kujyana kuri Pendigotera ya Mishe Buhangara niragiyemo umunyeshuri witwa Nduwimana Rezeriye batashe n'abana direkiteri w'ikigo cyacu Ntakirutimana Alex nkongera nkatashe n'abandi bose bandi nibagiye mu wacu witwa Nzarabu ari mu Buganza na Nyenda Mutahizi nkaba ndamutse n'abandi bose dusanzwe duhurira hamwe n'ibitura harimo n'umujyi wa Bitwa Kanombe na Nyenda Mutahizi
nabikunze umwaka mushumo mwiza ukamera karirimbo intasho uramo kodi mu internet
iyo ntasho ni ninde wayicuraranze
Israel Mbonyi
ye urakoze cyane Eli
nibaje nabamesha makuru bose ba radio ibya Amerika gutegeka mukamusi n'abandi bose n'ibyo kutumbura amazina
ye turagushimiye cyane rwose umwaka mushya muhire
twese twese
izo ni ntasho mugiye abakunzi umusaraba igiye n'ikingo biyamurugira bure mahaye imbaraga z'umunsi w'ejo kineza nabagiye nibasiba guhora bezwa bazirikana kwirinda icyaha barimba nanjye nkabumva ibihimbano by'ubukunzi ibyo byose ndabiye Kanezes no mutima ni ukiste zeano Gambira kutia nurishido kujagibambi Batarama baruka batumiza ndiko zizaramu Gido yose ndabireba Mikane zezu mutima Nibukise zerano
dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagare maze rwose ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Niyosenga Justine, ntuye rwa Gitima mu karere ka Gatsibo. Ndashaka gutasha inshuti n'abavandimwe zanjye, hari abatuye mu karere ka Nyabihu, Niyonzima na Nkunda bagenzi no na munywanyi wanjye utuye Musheri Nyagatare, Tegekimana Joseph, n'abaturage bose duturanye mu mudugudu wa Nyakayaga, murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo, n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika bose. Ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha, umwaka mushya muhire, tuzahurye ntuzaturye. Murakoze.
Niyosenga we, ndagushimiye cyane no mu izina ryacu twese. Hanyuma rero ukaba dutuye he ndirimbo?
Ndatuye indirimbo ya Israel Mbonye, number one. Murakoze.
Na urakoze cyane, umwaka mushya muhire.
Yego, tuwusangire.
Uri number one, uri uwa mbere. Uri number one, uri uwa mbere. Abagabo nararuza narabibonye mu minsi itatu gusa, Satani arayamanika isi y'umwijima yose ihinda umushyitsi, barabazanya mbese uwo ninde? Uwo munsi izuba naryo rirabimenya, ikirere ntacyo kiti nabyumvise, imfuruka z'isi zose zirabihamya, barabazanya mbese uwo ninde? Umwenda warahera watabuzemo, bamwe muri bo bahita basobanukirwa Umwana w'Imana yarangije byose, ni mambo wa Yesu n'uwa mbere. Kuri nyir'ubwenge mbese navuga iki?
Uri namba wa
Yesu kumera n'ikirango ushinja,
uri uwa mbere
cyangwa bose ntibavuge kubera
uri namba wa
sanzu eraryo. Reka bagushime
kuri uwa mbere,
kuri nyir'ubwenge ndetse navuga iki?
Uri namba wa
Yesu kumera n'ikirango ushinja,
uri uwa mbere
cyangwa bose ntibavuge kubera
uri namba wa
usanzure nabyo. Reka bagushime
kuri uwa mbere.
Imana twabanya nawe, imfura zo ku isi ko ntacyo zitumarira, abo twita bakomeye ntacyo badufasha, uri namba wa uri uwa mbere. Ibyo ukora Yesu njyewe ngo hari inzira hagati y'amabuye, niho wanyubakiye ndashikamye, ndashinganye kuri nyir'ubwenge mbese navuga iki?
Uri namba wa
Yesu kumera n'ikirango ushinja,
uri uwa mbere
cyangwa wese ntibavuge kubera
thank you.
rya Amerika ikiganiro dususuruke nkwibutse rwose nshuti yanje ko dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com ahanditse ibiganiro umuziki ohereza rero nimero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurukane n'abawe
nitwa Claude Ndakirutimana ntuye mu murenge wa Rambura akagari ka Kibisabo akarere ka Nyabihu intara y'Iburengerazuba mu Rwanda ndasuhuza famiye yanjye iri hano mu karere ka Nyabihu na marume utuye mu murenge wa Karago hano mu karere ka Nyabihu n'abarimu bose dukorana kuri Centre Scolaire ya Kinira n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika banakiriye mbifuriza umwaka mushya mu 2019
ntakirutima natwe turagushimiye cyane rwose ubwo ruka budutuye ihe
ndirimbo nabasaba ko mumpera abo nzukize n'abandi bose ni indirimbo y'umuhanzi Kizito Mihigo yitwa aho kuguhomba naguhombya
urakoze cyane
turi kumwe
ntakirutima ni ku butumwa bwawe dushoreje dususuruke uyu munsi namwe rero nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire weekend nziza ariko cyane cyane mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019 uzababere w'amata n'ubuki uburumbuke n'umunezero mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Viva agize icyubahiro cy'Imana naho ubutunzi bwacu bwose bukunda nabwo kutube ikigirwamana